Ananilo, Nina, Dalali, Dala, Amanuje, Ije, Nakubuje, Bumundu, 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 Ungalishiya la, bona uzolithola lana, umuntu ungamshiya la, ngeke kumthole lana, lithi ungalishiya la, bona uzolithola lana, umuntu ungamshiya la, ngeke kumthole lana, nakubuthe bubu, amanje, nakubuthe bubu, babashintsha, abebona izindane Baba penduka, abebona mathekeni Baba shinja, abebona izintombi Abolo baba penduka, abebona mathekeni Baba shinja, abebona izintombi Baba penduka, abebona mathekeni Uye kwangena mabodlela bangiphosha Ayi kwangena izingane bangifoka Ayi kwangena izintombi bangikhomba Vavashinja, abebona izingane Vavapenduka, abebona mathekeni Vavashinja, abebona izintombi Abolo vavapenduka, abebona mathekeni Vavashinja, abebona izintombi Vavapenduka, abebona mathekeni Uye kwangena mabodlela bangiphosha Ayi kwangena izingane bangifoka Ayi kwangena izintombi bangikhomba Ayi kwangena mathekeni bangikhomba Nena mabhiya bangifoka Ayi kwangena izingane bangiphosha Ayi kwangena izintombi bangikhomba Ayi kwangena izintombi bangikhomba Ayi kwangena mathekeni bangikhomba